CB, I'll blaze a G. Kitu Kubo, Alabama Records.
Sinavura
maso
mengi naonekana siko sawa kabisa. Sina hela, oh, sina gari wala nyumba, naema kwa shida, maisha naona kama picha, maisha vita, kuna ujungu, ninachuta, nalia moyoni. Taswira ndo na ficha,
ndo na ficha.
Inalia,
Mola,
naumia,
naumia.
Sinara,
oh,
uzoni taswira ndo na ficha,
ndo na ficha.
Sijui ni nani ni,
kila kukija kwangu ni fisa. Maisha kwangu mziba,
nangaika,
kichwa kinauma naona giza,
nakona mawazo,
akili shida kani changanya,
moyo wangu simanzi,
imejawa na majira. Sinara, gara,
maisha yangu mbona bala. Tucheze muziki,
tucheze muziki,
oh, bora, tamu, watongelea.